fall one time when you love someone na kufanya ufam. Nini mana ya mapenzi ya dam ya lejani dham na upenda utamu.
Baba na mengi minta kupa utaridhika. Tumevuka mabonde milima na mengi tutapita.
Donsha kupa roho yangu, hey, yeah, yeah, yeah. Kuachia moyo wangu, hey, yeah, yeah.
Usijali weni wangu, baby. Takupa kila kitu changu, hey, 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 yeah. Mimi nataka unielewe. Chap kino doni, ale ya majirantu ya ache pembeni, my baby.
Nahisi uwa wangu, unikiss in the morning, in the evening. Uwe baby wangu, wangu. Milele uwe wangu, unikiss in the morning, in the evening. Uwe baby wangu.
Usijali weni wangu, baby. Takupa kila kitu changu, hey, 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 yeah, yeah. Mimi nataka unielewe.